Clan Media. Good news.
Kila sula ambu.
Sibaya dela, sheliti kulishikiria. Uwe ukibadela, dada uona budia. Sibaya dela, sheliti kulishikiria. Uwe ukibadela, dada uona budia. Sibaya dela, meite, wanababi.
Yuzo Khan Media.
Good.